Mama, mama, la mama es.
More music on DavePlay.com.
Mola amenipa sauti nime kuimbia wewe, I woman of my life, baby mama, nakupa mabawa fly. Nani atadoubt apime suri wako wewe, my material wife, una drown ende kwa mwingine, why chama pens kina kipime una dhahiri upendo wangu. Usije kunitupa wewe, ah, wewe. Sina mwingine na sitobadili chaguo langu, moyo wangu nakupa wewe, ah, wewe. Chocolate kala nywele laini, lips mafuta na zina shine, kuoza kung'ara ya design. Thanks to the Lord now you are mine. Sema pwani ya mabara wapi find me. Tukitoka out to come your wine. Figa 8 kinara sio 9. Unapenda wasafi tutakusaini. Wendo mama, 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 na mama. Wendo mama, 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 na mama. Wendo mama, 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 na mama.
More music on DavePlay.com.
Sura yake na mwona modo, na yona tasura ya dabu sioni nyodo. Na wona papaya la mnokota embe dodo, na wona wasopenda mani wote macho kodo. Ngepeleka wapi ichi kicho kigumu, ngepata wapi mwanamke wa kudumu. Ajunge na wasafi tusukume gurudumu, na mnajua kasi take ya mambo ya kunyusumu. Mama la mama, oh mama mia, kwako nimezama, nimezama, nimezamia. Hifadhi kama maji kwenye mwili wangamia. Usijali kuhusu mambo ya tango na vibambia. Nichakaze shori, nikanyage zori, kwangu kuwa mchaga asubuhi nile kama mtori. Tafadhali shori, usinipandishe mori, na ukinipa nyama nila kama mnyama pori.
Mama, 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 na mama wino.
Music on DavePlay.com.